Uburondolo shiwa kabungwe aka Fatherhood Prison Ministries Fellowship no tulimba umwa bamashi ya kwalesa. Oto otulimba twatendeke okuba mfiwa pa 16th October mu 2012 mu chilongano cha Christian Kingdom mu chalo cha Swaziland. Uyu mulimo nomba wali salanganina mu chalo cha Zambia na Malawi. Obutantikwa na masambiro ali muli akakalimba yapekanishiwe no kupituluka mu January 2016. Nkacha kuti mwasanga obwafe wakubontya akakalimba nangu namukwata matontonkanyo ayakutwafwa nangu mulepo okuchibira pona fimbi pali uyu mulimo kuti mwaipusha ba Pastor Mark Winstvesa abe menina ko akabungwe ka Father Prison Ministries mu Zambia. Bali musange uyu 0976 14 60 85 nangu 0964 77 16 86 nangu paime address ii mark.w.chivesa@gmail.com Kabiri kuti mwaipusha Pastor Case Hook pa email address ii clarishook@gmail.com Amasambiro ayasangwa muli ututulimba yapekanishiwe mukutungulwa na lesa okubompya mfifungo pya mono Africa mwapanga otumabumba otunono ama care groups pakuti bengasambirira ikya kumfwa na umono munankwe nokukosha buchibusa pakuti imitima yabo isange ukundapwa. Mukatika chifungo utulimba tupelwa fengo obupe. Ukwabula omutengo pakuti nga bafuma bakeseba aba ume bene bene abakupushe ndupwa shabo abakashi n'abana babo nokupiribula ichalo kukuleka kube obukatakuliriza shifwe. Wate mwabantu bonse ukubika pofe na imwe bene. Tutulimba pamukumo wine tulafwa abantu abali kunsi ya fibumba abo abapanga otumabumba makea groups uto utufwa isho kwisa mpepi na lesa nokukwate senge na wene. Kuli imwe mwewa kunsi ya chifungo umutengo wa kalimba ni $20 ukutwala mmakwacha. Lelo uyu mutengo wali wa AF yako ukuchira ifyo mwinga shita. Na ifwe bene tulalanguluka ngatuwa mwana okukabila kwenu.